reka kumwirengagiza muhagaciro birakwiye uko burya nawe n'umuntu nk'abandi ntacyaha yakoze nshuti kuba meze nk'uko umureba oya nta ruhare na ruto yabigizemo yego wenda ntabwo yumva cyangwa se wenda ntanabona cyangwa zimwe mu ngingo ze ntizibasha mbese iyo umurebye wiyumvisha ko mutandukanye uko niko yabaye nyamara nawe siwe
Uko byagenda kose baha agaciro kabo kamwe